看着我念念装扮给他明显
Yes, City Lady
我念念
好吃
我站着
谁会念念
Let's lash my corner on a kitchen, I got a wink and see Tony in a wake up, it's home, yes, I shall be yanke. If I come a shampoo, I'm doing no fun, yeah, yempe. But then we come a figure, I'm guinea chungo, it's tender when she my kuno yama, now tata, now it's a mimi. Busy when you're my shan, I go send you city city. Sub city, I'm sucker tongue, I saw and kill you a bikini. If I come a sip on a dumb one, a big a pity. My banner, which is a chest on a chest, I go for cabana. Pumping in a sack and sick on your floats, snap and banner. City on a nipper, yes, city in a soma lama. Lipo kama sipo na mkosa cha marawana Begu unepanda mta wavunaji watu wangu Uneweka kishulia saluti ndugu zangu Vitene katawana na wekarama ya ushindi Chimpo unajiwa mini sodogo sikate ringi
Lipo kama sipo mtani Bado unenda rest kwasi wanahoji Mbolini utapata chance Sina na baki na pigwa bumbuazi Lishe zinabana paka mombo solekano swazi Wamemisi zile mambo nazo wapa kwa jukwa Wanakiri kwamba mombo minatisha kama ja Msijali nipo nani forever na kaza paka ni hakikishe na simama kama Jesus Saluti kwa mwafasi wakita Ulo simama nami mwanzo paka mida yoshuja Na apa sitoweza kuwatupa ntapwe pata chapa tatumia kama tulivo sota Mini mtumwa na jituma nikianguka watu laki wanambuka Sina budi kujituma waweze nusulika Domana misi pendi sana urafiki wa mashaka Na haki ya kuhoji kipi nafanya kwa sasa Kinachofata sasa mombo na fungwa kurasa
You pinch
Nibu kama sifuna
Mbali ndo mana tunji chakali Ukimwaga mboga mentali na mwaga ugali Maisha safari tafsiri bila habari Kama samaki pono singizi bado silali Tani waya mkali nchia kali Naishi kimyujiza na bado natafakari Kama kurasa milango yenye vitasa kibaka Weka mashaka jichungo sije kunasa Nipo kama sipo natoa somo darasa Nilevo za mbali kibusa utanasa Bize kaja farai nipo race nipo high Nakimbizana na muda game inalipa maslahi Nafanya nachofanya kazi naongeza juhudi Narudi tena kama Yesu na Yahudi Sina budi na thubutu nafanya kwa makusudi Akili nyingi nguvu kidogo nyuma sirudi
Ipo kama sipo sipatikani kitani Wanauliza wapi ulipo mkwasi Mbona uonekani na saga na rumba Sunajua maisha mkwanja nisije kayumba Uzeni sipo jipanga ndo mana Ukicha na safwa kama mwewe na vyo Bado na changa karata familia isifinja Sikwamba measi game ila muziki na masha Nilikuwa militant Sasa likizo mekusha nimerudi na gazabu Lazima uwe na dabu na voisi panchi mkali
Nipisho silete tabu
Na waumbiza vichwa Muda mrefu na ntafuta na ishi kama fusha Chale kila nkipita Mr. Dali wa mistari Kaume kwa manjoni kope mindo MC atari siti shiki kwa lolote Askari jeshi kazini Nipo studio na saka pesa Utafeli ukindisi mimi Ata wenziwa ata kucheka
Uni mwanzo tu mwisho ujulikani maze Uni mwanzo tu mwisho ujulikani maze Uni mwanzo tu mwisho ujulikani maze Uni mwanzo